Siyavama ukubuzwa ngabazali ukuthi babhekane kanjani nengane esibe isisulu sobhongoza nobhongoza kwezokuxhumana. Ziningi izeluleko zemibhalo esinazo kulabo bazali ezibanika inkombandlela kuwebhusayithi yethu ethi safamily.co.za. Kodwa namhlanje sifuna ukukhuluma nabo ngqo abasha ababhongoza obhongoza kwezokuxhumana. Sizwa kaningi ngabasha abaxakile ukuphila impilo ejwayelekile neqhubekayo ngenxa kwesatshiswa obhongoza basesikoleni kumbe labo abaxhumene nabo kuma-social network. Ukuba ubhongoza kwezokuxhumana akuhle, sizokhuluma kabanzi ngale nhlekelele imiyalezo engemihle nezesabiso khona la ohlelweni ezizomndeni. Ngethemba uzohlala ungasuki. Ithuba ngubingelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka focus on the family. Phambilini sizwe ngomuntu omusha obhekene nobhongoza okuthola kunzima ukuqhubana empilo yesikole, ubuze wathi kenze njani ngeingane ezithumela imiyalezo ephazamisana kwifoni yami ziphinde zithumela amahebezi angamanga ngegama lami kwiFacebook. Ekuqaleni ngazama ukubaziba kodwa isimo sesidlulele okungangokuthi angisafuni nawo libhade esikoleni, labantu bacekela phansi impilo yami. Angiqale ngokuthi ngibuhlungu ngemiyalezo ode uyithola namahebezi amabi aphostwa kwiFacebook ngawe. Ukubhongozwa kwezokuxhumana kuyinto enkulu impela, ingakho siqonda kungani uphazamisekile futhi uphoxekile. Ungazami ukubhena lesi simo ngokwakho. Tshela abazali bakho okwenzakayo uma kukuthi bungakabatsheli. Nakuba bengeke bayilungise yonke le nkinga yakho, bangakunika inkombandlela neyinkuthazo, bangaphinde futhi baxhumane nabanye abadala basemagunyeni makudingekile. Futhi ngaba usizo ukutshela abanye abadala abathembekile ngobhekene nakho nokuthi ukubhongozwa ngezokuxhumana kuyiphethe kanjani impilo yakho. Umfundisi wakho, umholi wentsha, umholi webandla, mhlobo womndeni, sihlobo eseduze, kumbe uthisha wakho omkhonzile, basengakulungela ukukhuleka kunye nawe, basengaba neluleko zena neliphezulu kuwe. Okunye futhi sengimemela ukuthintana nomunye wabaluleki abathembekile la kwa Focus on the Family. Bothokoze ukuxoxa nawe bese balethe iphakamise ihlaba ngqo ngokwesimo sakho. Ukuxoxa nomunye wabo sicela ushayele ku 031 716 3300. Okwamanje abazali kumba bakuqaphile bangakusiza ukunquma izinga lakho lezokuxhumana ku social net ukuba libe njani. Balalele bese ulandela imigudu abakunika yona. Ukugcina engqondweni ukuthi konke bakwenza ngokukuthanda. Kuselapho nje, kungakuhle uke uthi khumu ezintweni ze-online nemiqhafazo. Lokhu kuzokupha ithuba ukuhlumelela ngokwenhliziyo, mhlawumbe nokubuyisela isidima sakho ngokwe-social net. Akuphoqeki ukuthi ulahlekela nabangani bakho. Zikhona ezinye indlela osengaxhumana ngazo nabo abangani. Abazali bakho basengaba nendlela ezobuchule zokwenza lokho. Nakube ngebe lula, kodwa zama ukuthembeka kuwe, bese uyanqoma ukuthi uma kukhona iqiniso kulamahebezi nama-comment abawenzele ngawe awulwangulwangu. Uma okunye kweyigxeko zabo zikhona, yenza umehluko ophathekayo ekuyiphatheni kwakho. Qinisekisa ushaya indiva amagama awuhlukumeza uqede uhlabele phambi nempilo yakho ngawo onke amandla akho. Uma ezinye zalezi zitatimende ziwukuhlebo okucekela phansi nodlame, zigcine uyiqophe ngokomthetho. Uyobudinga lobufakazi uma kumele uthinta bomthetho. Okusemqoka, kukho konke khumbula ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ezikhathini ezinhle nezibi. Wakudala ngomfanekiso wakhe. Unenani elikhulu phambi kwakhe. Kungakhathalekile ukuthi omunye umuntu uthini ngawe. Ngosolo labazali bakho kunye nabanye uzodlula kulesi simo esinzima. Chazileke eqaleni ukuthi iFocus on the Family inemibhalo kuwebsite yayo ebhalwe izihloko njengalesi, futhi kuneyinkulungwane zemibhalo ekhona ebhanenqwaba yezimo ezihlukene ezikhathaze umndeni. Kuneyincwadi ezingamakhulu futhi engaletha inkombandla zikusize ngokwasekhaya nangezokholo. Ngena kuwebsayithi yethu ethi safamily.co.za uzokwazi uba uthole okuthe xaxa. Thanda ukukubeka ekutheni thembele enkosini. Bese uma uqinile othandweni lukaJesu ngalesikhathi usaphundla kulobutha obhekene nabo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.